attacks by non-state armed groups, which existed, of course, before the 26th July coup.
Ukabala ukurau ina fo ninjuguya dankarli mu firlendo Niger jamana ka kabi fanga dafirla nanani mogo ba mwa ulude bole u sigero la ACR ale ka kumala ni ale jorolendo adamadena topotoli mago munumet ni tobike na faroka kanyesi nunuma ACR ka la sigide Niger Emmanuel Gignac ya ira ka foko.
Another source of concern for us are the sanctions that were imposed by ECOWAS.
Jamana u danche datuli ani nyangili munun tara CDAO fe ko onanani dala dumuni ani daire memene on songo yele liye adjorolendo kosebe ko ni nyangili nunu kuma nyeblalike ta fomuye adamade an topotoli ulu mine on ulu kaseka dun ko ali nomabla make ulu fena ye akakumala ko ni nyangili nunu ma uli ka boy kute na seka demen la teme kataka ko ulu dun okololo mina songa juguya kosebe wakati suruma na taula akakumala ACR kakumala ni nyangili nunu ani balawu la juguali marfatigi jokulu fe munu te jamana ere ko ulu ye dofra adamade an hakew kile ya chama mbari sigida mwa uka Niger jamana konala. Gignac kakumala ko adamadeya hake banyi maketon la beninte kafoni jama balaka na chaya le damado konala ulu demendiko ko ode kama akaka uka dansagike uka fere blasenka mumbato dememise gateme alnasuro nyangidibe.
It's still in a sense okay, it's degrading, but it's not, there's no shock right now.